Soko mpaka vituko, ila hata kujibana maisha na songwa na unenjoy sana.
I ain't no forgive.